Extra King. Dear Hip Hop, kile naomba leo ni patience. Walisema it pays, but trust me, my stomach has seen better days. Niko njaa, mapromoter nao wanazidi kuwa wajanja. Ati kila show ni platform ni perform, next time watanikanja. Washenzi nyinyi. Makatel na gatekeepers kumislead watu juu. Wameassume role ya pace setters, media blackout tukijaribu kuteta. Ngoma zangu zitakuwa noma, suddenly siku mtanijua better. But in the meantime ni asanteni kwa kuja, thanks for coming, see you later. Ningumu sana kaka boy kageni, kachezo na show ya maina, paka kakue major shinda ule boy wa bubblers. So leo ni shots on shot na nimekam na extra tumblers. Maji yamezidi unga, manslaughter charges juu ya reality na wadunga. Marapa tumebebo ufala sana for long ka Esther Arunga. So na kam kubreki sequel ya 1 plus 1 is equals 2 ka Desmond. Hii ni ritual, na sacrifice a lot ndio nipate the most. But mabroka ndio wengi, shia zetu washazi exhaust. Washenzi nyinyi. Wengi wao hudos darasani, alafu wanakuja kuuliza ati extra ni wangapi. Swali ni, wao walikuwa wapi? I speak knowledge inaweza fanya Mahatma Dwanzi. Mi ndio ule mse, na sibongi juu ya JMO. Mistari dhiti mani na kosa ni Stiga na KMO. Mentally not stable, lyrically very able. So ambia plug wako, mi ndio cable. Skill ni above standard, so wakini gauge vile niko on track. Itabidi wapiti railways, watrain kuwa kami. So ile mawano iko hapa, itabidi flossing akuja na dentist. Junangwa watu meno, theatrics mob kushinda ile church ya neno. Unapologetically rude, unstoppable vile na kamu skin ilimwaga break fluid. Dreams aku geuza my passion into a day job. Zimegeuka into nightmares mob. My free shows na kurudi mtaani bila bob. Nikikumbuka kuna wase who get paid just to live. Kardashians nasikia tu kuwa rob. Part of the mission ilikuwa to make my paros proud. Even though they still think this rap thing is a passing cloud. So sifanyi kubamba umati, I'm trying to influence the young kids not to get lost in the crowd juu. Role models ni wengi hapa inje wamekuwa mafrauds. Washenzi nyinyi.